ga ke tsena patatata sela ga ba itse gore ke patlanya go fela ga ke tsena patatata sela ga ba itse gore ke patlanya go fela ga ke tsena patatata sela ga ba itse gore ke patlanya go fela ga ka tla go bloma ke feta ka tsela ke kopa se fela
ke lele nama ke lela moya wa ka ke lele nama ke lela moya wa ka ke lele nama ke lela moya wa ka le ho kena le ho dimo le tsatsi la bofelo
ke kopa zaka yame pelo ya pela pela batla phala phala fam is thunder sam I'm sorry I'm out ke hunter my dick in a lady ntja tsa no more ramadan ke tla rekela mahinya hinya I'll call you when I'm done ke tswa tamela ne le naganang ke batla zaka yam ka tele ganela I wanna make money ka sekente gore le nna bampitse ma sekente hempe wet cola presidente ke matisa zaka ntja ya levente check my life ke movie until the end ke batle bona tlhomile ditente jika se ke le godise medente like major one ga ke tsena lefente it's over cause lampona ke sober fa go le mnate mpitseng decoda VIP BOP ke afforda tšhelete ga fele ke ya madoda ke ana tšhelete le kana lampoka 626 ga gona nako ya o tloka bona ke a popa shetlilo stoka o batla go nokopa letsogong stopa man you can cope o lekota man batla zake se matonko man I'm on top o sekhoko ke hota tshela double thoto banyana ba batla bloto they be asking what's my motto it don't you male imoto take a photo ha ga ke tsena patatata sela ga ba itse gore ke patlanya go fela ga ke tsena patatata sela ga ba itse gore ke patlanya go fela ga ke tsena patatata sela ga ba itse gore ke patlanya go fela ga ka tla go bloma ke feta ka tsela ke kopa se fela
ke lele nama ke lela moya wa ka ke lele nama ke lela moya wa ka ke lele nama ke lela moya wa ka le ho kena le ho dimo le tsatsi